Inhliziyo ibuhlungu mntakwethu, msebenzi kuphelile. Nobomi funa imali mntakwethu, edolophini. Inhliziyo ibuhlungu mntakwethu, msebenzi kuphelile. Nobomi funa imali mntakwethu, edolophini. Yonke into sizibulele matata, yonke into irongo. Asamba sikoduke sibuyele khaya. Yonke into sizibulele matata, yonke into irongo. Asamba sikoduke sibuyele khaya. Ayikho into qithi khaya lethu. Masikoduke, ayikho into qithi khaya lethu. Masikoduke, ekhaya kuyalinywa, kuyasilwa, ekhaya kuyanqushwa. Masamba sikoduke, sibuyele khaya. Yonke into sizibulele matata, yonke into irongo. Yonke into sizibulele.